unataka nini mama? Baby unataka nini mama nikufanyie ila urudie. Ila nikufanyie ila urudi baby. Baby nyonyo. Baby nyonyo. Hey baby nyonyo. Mupenzi wangu nikutamanie. Malipo nipo mama, siwezi mama kupata usingizi kama hakuna, kama we hakuna mama, silalake hata kidogo mpenzi wangu we. Nakuona malaika, nakuona murembo, nakuona kupita kila kitu ya dunia baby nyonyo mama, hey, hey, hey. Wewe ni wangu mpenzi, yeah.
You say you'll take me far away. You say we gonna be together. Baby jangu nega kitemi unegikure. I wanna hold you tight, I wanna squeeze you, I wanna touch your body baby. Biribi nega ha, iketa bimok abimok amok biri, iketo dano binyera ginyera ginyera biri mar perinyo tuya baba. Perinyatu ya sweetie, yeah. Don't it go give me a yard, my drum okay touch way. Don't it go give me a mal, my because baby dwagi, dwagi panga, dwagi, dwagi take me far away. Baby my kararaj bang, baby my oketo dano bulwanganya tie kusulin, oketo dano bochayo kumama eni java dogi larado, hey. Larava baby come on take me away from here, I wanna be with you together.
Mapenzi siyo dawa mama, najua unanipenda mama. Acha waseme mama, siri ya mapenzi mama, siyo dawa mama. Ninajua mapenzi inapita dawa mke wangu. Acha waseme seme, acha waseme seme, watasema watachoka. Mimi nawe mukaba kwa kiuno, mimi nawe mpaka kifo mpenzi wangu we. Kuku kapanda basikeli, kuku kapanda basikeli. Mapenzi yangu mama ni yako mama, mapenzi yangu mama ni yako mama.
Sha bebe 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 sweetie eninge yo kimuke to gwene jongu yo kenge yo kimuke to mbata jongu pi chalo do mimbe abi jongu dango. Maire mi pedo pi para ti mi duogi. Baby jangu, jango pini kwaka. Baby jango, jango dwogi panga. You are my number one, oh, baby. Ha, Lilian, Alex, namaiza Alexi.